Emergency.
Exclusive from ZambianTunes.com.
Matendani madwala. Sinifuna panado. You are my baby, kila yanga. You are my baby, kila yanga. You are my baby, kila yanga.
Sona tuma lips wako ukaseka ni matapwa ni kukonde lako. Why wanna leave? Look I'm on my knees. Please, osa koma nipaze makini.
Uchila poe bali panado. Uchila poe bali kafino. Makwala ena siya kukapo.
We want perfecto, we been through a lot girl. Why you wanna leave?
You are my baby kila yanga. You are my baby kila yanga. You are my baby kila yanga. Kila yanga. Uchila poe bali panado. Uchila poe bali kafino. Mangwala ena siya fikapo.
Stenze easy kukupeza mamantu enzomba ikulu. Pamu mana kukusia neo. Nikana nana nutu sweet neo diabetic. Unitonsa pafupi magnetic.
You are my baby kila yanga. 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 You are my baby kila yanga.